kagaya temarina katuse mendaba no mukwano gwa kukwanirira ogenda newe pambalika kumutu nana ye ogenda kukaba anakwaga anakawa abasinga bayaye balimba bajiko bukusa Omukwano mutufu, nabaguze.